tunin raduni VOA saganta afan oromoti. Raduni VOA saganta afan oromo witata gijimata tgalgal saati la mawra ka saati sadit metrbandi diddami la madiddami shani sodomi tkurat Washington DC rasani dabarsini ayujalgam. Kajma wolin sanaga jarxen VOA afan oromo nail saati metrbandi rajaka sujirtan. Jaga sujirtani arguyan jimata. Damsan diddami sagal barkhum la mawdiddama VOA afan oromo jaga sujirtan. Ansora la khaytnu diada. Amnesty International labi mirgna mati falmu waran Ethiopia sermale waltqabena mida waltqabena mfita man namat gubet nam kum khurun haddu bakachis jedette wananno romia tifnanno amara khaysat dalate jede ful shanta marat barres Ethiopia tarlale nam dibito ko soddo mi torbarat virus corona argan America godin Minnesota nam guraj police in franje jese ni matanerate ardalle hirirat jira wajir police tifqaben heddu gube barbade sujir bardu kubi corona la fabba fatanirati namu wambe khuf wan qabu wal karkaru jir wan resanit min khaysak toko udu tasana jalanne
atta moltan dagge fatota kenya udu harra fana jalanne gamadati ethiopia tisati leader bandig demya fur keset namu takuma shanif kudashanirat qoranna gagge famen ibitokko sodomi torba virusi corona qabamu sanib samera waligalay Ethiopia keessatti satti lakkoofsi namoota korona anqabamani 968 gawnib samira namoota amma dhukkuba covid 19 qabamuun saanii gabaafame 1937 keessa 86 dhiira 51 dubartoota yoo ta'an umriin saanii 4 hanga 45 kan ga'u ta'uunib samejira isaan kana keessa 1909 finfinnee raayoo ta'an tokko bulchiinsa naannoo afaarirra beneshaangulirraa immoo 2 torba mo bulchiinsa amaara saddeetimmo oromia rata un beekame jira bulchiinsa naanno amaara oromia keessatti gocha humnootiin nageenya kan mootummaa Itoophiyaa raawwatamu jedhe garee mirga dhalana maafalmu Amnesty International baasee jira humnootiin nageenya kan mootummaa siviilota seeraan ala ajjeesuu qeerraa buqqisuu hidhuu gudeeduu okkara saalaa fi doorsisa gaggeessuu keessumaa naanno amaaraaf oromia keessatti jedheera kanas namoota saddeetta macaalaa qaamaan akkasumas bilbilaan dubbisee akka ta'e Amnesty International gabaaseera oduu booda dhiyaata. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa daangaa Sudaan waliin qabu irratti namoota to'achuuf yaalii godhu keessatti mootummaan federaalaa deeggarsa akka godhuuf gaafatee jira. Naannoo Amaaraa fittaanaa pirezidaantii ka ta'an Dr. Faantaa Mandafroo VOA'f akka ibsanitti namoota karaa 19 daangaa Sudaan ce'uun gara bulchiisa naannoo Amaaraatti seenan kuma hedduu sababa koronaaf adda baasanii kaa'uun baay'ee rakkisaa ta'eeraa jedhan. Akka itti aanaa pirezidaantichi jedhanitti naannoo daangaatti waaltaalee namoota kana addaan baasanii kaa'an hundumtu amma waan guutanii jiraniif kanneen birootti dabaluun hin danda'amu jedhu. Daangaa Itoophiyaan Sudaan waliin qabdu bulchiinsa naannoo Amaaraa keessaan fageenya kiiloomeetira 400 akka qabu ragaaleen ni mul'isu jechuudhaan Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Kamisa kaleessaa milishoonni Itoophiyaa karaa daangaa Sudaan waliin qabaniin gama Sudaan keessatti qondaala waraanaa Sudaan tokko ajjeesuun loltoota hedduu madeessuu isaanii dhaabbati oduu Sudaan sunaan beeksisee jira. Magaalaa gama bahaa kan taate Al-Qadriif karaa gama daangaan kan seenan milishoonni Itoophiyaa proojektii qonnaa haleeluudhaan humnooti milishaa kanneen mooraa Barkaat Nooreen keessaa waliin walitti bu'uu isaanii sunaan ibsee jira. Dubbi himaan waraana Sudaan akka jedhanitti loltoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo kan madaa'an yoo ta'u kunis milishoota Itoophiyaa deeggaramaniin ta'uu sunaan gabaasee jira. Magaalaa Muqdishoo irraa gara kaabaatti kaleessa reeffi hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa 7 kan siviilii qabeenya suuqii qabu tokko argamuun jiraattonni aangawooti naannoo fi maanguddoonni har'a ibsanii jiru. Ganda Golaalee Konyaa Bal'aaditti dhiyoo Moqadishoo irraa immoo kiiloomeetira 30 ta'u irratti dhiirota uffata waraana Somaalee uffataniin butamanii guyyaa tokko booda reeffi isaanii argamu maanguddoo naannoo ka ta'an Ahmed Musee VOA'f ibsaniiru. Ajjechaa kanaaf eenyutti gaafatamaa akka ta'e ammatti hin beekamne. Garuu maanguddoo Musee jedhaman kana dabalatee kanneen biroo naannoo sanarraa akka jedhanitti dhimma kana duuba kan jiru loltoota mootummaa Somaaleeti. Komishinara Konya Balad Kataan Kasim Ali Nur kan jedame kan haaluudhaan gocha kanaaf garee Al-Shabaabin himatan. Dhimmicha qorataa akka jiran ta'us ragaan jiran Al-Shabaab ta'uu agarsiisa jedhu kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As United States magaalaa Minneapolis gaddaa fi mufannaa keessa kan jirtu ta'uu bulchaan magaalatti jimaata har'aa ganama dubbatanii jiru. Garuu nama gurraacha Ameerikaa to'annaa poolisii jalatu jiru du'e sana mormuuf jecha saaminsaa fi gochi biddaan qabeenya gubuu sun fudhataman qabu jedhaniiru. Gabaasa ergame tuujubee dhiyeessa.
Kantiibaan magaalaa Minneapolis Jaakob Freeya akka jedhanitti qabeenyaan mancaan hawaasa keenyaaf barbaachisoodha. Kamisa galgala erga hiriirtonni buufata poolisii cabsanii yaaluun isaanii itti mamee booda haa guban jedhanii itti dhiisuu isaanii dubbatan. Poolisoonni kamisa kaleessaa galgala innaa buufata sanatti ibiddi qabatu dhiisanii keessaa ba'an biilsaalee naannoo jiranittis ibiddi qabateera. Dhagaan biilsittiin ijaarame hamma lubbuu namaa barbaachisaa miti jechuudhaan tarkaanfii fudhatan falmaniiru Firee. Hojii keenya garuu hojjechuutti fufnaa jedhan. Kantiibaan magaalaa Minneapolis kan pirezidaant Doonaald Tiraamp tuwiitarii irratti jimaata har'aa ganama Firee muuxannoo hoogganuun qaban kashlabboonnis yaadannoo Joorj Filooyid kabajaa dhorkan jechuun maxxansan quban qaban turan. Erga oduu gabaastonni ergaa tuwiitarii sanaa dubbisanii fi booda Firee akka jedhanitti Doonaald Tiraamp waa'ee cimina Minneapolis qabdu waa tokko iyyuu hin beekan nuti akkaan cimoodha jedhan. Firee ajjeechaa Filooyid booda magaalaa muddamaan guutte keessatti labsii yeroo hatattamaa labsan. Gaaffii bulchaan Minnesota dhiyeessaniin loltoonni waardiyyaalee biyyoolessaa 500 bobba'aniiru. Suuqilee hedduun magaalaa Minneapolisiif Seen Pool keessaa kaleessa galgala gubaman. Poolisiin Seen Pool akka jedhetti dhagaaf qaaruuraan poolisootatti darbamaa ture. Ajjeechaan Filooyid magaalaalee kan akka Niiyoork, Niiw Meeksikoo Albakirkii keessatti mormii kaasisee jira. Mormii Kolooraadoo Denver keessatti geggeessame cinattillee dhukaasi dhagahamaa ture. Viidiyoon waraabame akka mul'isutti konkolaataan jamaa Denveritti wal ga'ee jirutti oofamuudhaan hiriirtota keessaa tokko lafatti kuffise. Komishinarri dhimma mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet maqaa namoota harka poolisii Yuunaayitid Isteets keessatti waggoota dhiyoo as du'anii tarreessuudhaan aangawoonni haqi akka mirkanaa'u gochuun dirqama isaaniiti jedhan. Dura ta'an komishina gamtaa Afrikaa Yuunaayitid Isteets dambiiwwan ishee gurraachota irratti loogii sanyii ooftu itti fufee jiru gamtaan Afrikaa cimsee kabalaaleffata ta'uusaa beeksisaniiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets gosaaf sanyii irratti kan hundaa'e loogii bifa kamiiyyuu dhabamsiisuuf tattaaffii cimaa akka godhan gaafataniiru.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp sabaa himaa hawaasaa ilaalchisee ajaja hoogana olaanaa kaleessa baasanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun deemsa seeraa keessa darbee hojiirra oola jedhanii hin yaadan. Tiraamp maaliif tarkaanfii kan akka fudhatan ennaa ibsan ummanni Ameerikaa walaba ta'ee yaada isaa ibsachuuf mirga qabu eeguuf akkasumas mirkaneessuuf ta'uu dubbatan. Kaampaaniileen miidiyaa hawaasaa yeroo ammaa waan jala dahatan qabu ammaan booda garuu ajaja waanan dabarseef jecha ka jala dahatan hin qabanii jechuudhaan Tiraamp Waayit Haawus keessatti oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Tiwiitar kamisa kaleessaa galgala ibsa baaseen ajaja Tiraamp kennan siyaasaan kan guutamee fi gama marsariitiin carraa yaada ofii ibsachuuf walabummaa intarneetii sodaachisuuf yaali ta'eedha jedheera. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 5 qabxii 3 kan caale yoo ta'u 1,600 caalaan du'aniiru. Biyyoonni hangi tokko faca'ina vaayirasii koroonaa kana dhaabuuf jecha gura kaa'aa turan laaffisuu jalqabanii jiru. Iddoo biraatti immoo lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan haaraa qabamanii ariitiin dabalaa jira. Weerara dhukkuba COVID-19 iddoo duraa irra ka jirtu Ameerikaan namni 1,077,000 caalaan jalaa dhukkuba kanaan qabamaniiru. Itti aansees Biraaziil namoota vaayirasii koroonaan qabaman 1,338 qabaachuun sadarkaa lammataarra jirti. Oduu xumuraa Chaayinaan Hong Kong irraa seera nageenya biyyoolessaa kaa'uuf murteessuun ishee Yuunaayitid Isteets, Biriteen, Awustiraaliyaa fi Kanaadaan balaaleffatanii jiru. Kana gochuun Hong Kong ofiin of bulchuuf mirga qabdu kan dhabamsiisuuf tasgabbii fi badhaadhina ishee irratti sodaa uumameedha jedhu dippiloomaatonni sadarkaa olaanaa ka biyyootii arfanii walii wajjin ibsa baasaniin tarkaanfiin Chaayinaan fudhatte kanarraa yaaddoo jabaa qabu. Hong Kong addunyaa irratti fakkeenya bilisummaa fi sadarkaa isheen irra geesse irratti sodaa uumameedha jedhaniiru. Diplomaatonni sadarkaa olaanaa ibsa baasan kun arfan ministeerota haaja alaa biyyootti arfanii ta'uun ibsameera. Oduun ammaaf.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Amnesty International dhaabii mirga namaatiif falmuu Itoophiyaa irratti gabaasa haaraa baase. Fuul 50 irratti gabaasa haaraa baase. Mata duree maqaa seera kabachiisuun dudduubatti jedhurratti waraanni Itoophiyaa walitti qabee namidha, nam fixa, manneen namatti gubaa, manidhaa keessatti namni tokko dhiiru waan ta'eef yookaan ammoo dhala waan ta'eef rakkoo dargaggeettuu jira jedhee gabaasa hedduu barreessee baase. Wanni warri mootummaa lafa eeguu jiru nagaa eegtolchuu jiru kun waan akka malee nama yaaddessaa jedha. Bulchiinsa Amnesty International keessallee Tsiyoon Girmaa nama dubbifte gabaatkaanillee walitti qabne namoonni nutti.
Dhaabbanni sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf falmu Amnesty International humnoonni nagaa eegumsaa mootummaa naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti kanneen mirga namummaa irratti dhiibbaa godhan dhiittaalee mirga dhala namaa kan gaggeessan ta'uu ibsuudhaan gabaasaa bal'aa baaseef akka maddaaf ragaaleetti namoota miidhaa sanaan daafamaniif namoota dhimma sana beekan walumaa galatti namoota 80 waliin kallattiidhaan akkasumas bilbilaan gaaffiif deebii geggeessuusaa dubbata. Namoota qorattoonni dhaabbatichaa gaaffiif deebii waliin geggeessan keessaa 21 dubartoota ta'uu isaaniillee kan beeksise gabaasaan Amnesty International namoonni kun qonnaan bultoota, horsiisee bultoota, abboota qabeenyaa dhaabbatoota daldalaa, barattoota, hojjetoota mootummaa, hoogganoota paartiilee mormitootaa fi barsiisota akka of keessaa qaban hubachiisee jira. Kana malees dabalataan ragaalee saatalaayitii, ragaalee hospitaalaa fi ragaalee kabiroo ilaaluu isaas dubbatee jira. Ragaalee walitti qabadhe jedhu kanneen irraa bayiin qorannoo argate godinaalee Gujii keessatti walitti bu'iinsa jiru walqabate akkasumas naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa qimaantu wajjii walqabate dhiittaaleen mirga namoomaa humnoota mootummaan geggeessamu agarsiisaa jedha. Amnesty Internaashinaalitti qorataan dhimmoota mirga namoomaa gaanfa Afrikaa godinaa Gujii keessatti murtii seeraatii ala ajjeechaalee namoota irratti geggeessaman jedhu ilaalchise akkanatti ibsan.
እዛ አካባቢ ተሰማራ ኃይል አለ ህግ ለማስከበር የመከላከያ ሰራዊቱ የክልሉ ፖሊስ እንዲሁም የአካባቢው ሚሊሻ የቀበሌ ተደራጅቶ ማለት ነው እነሱ ሁሉ አሉና
ሁሉ ነገር ጉምሳና ነው ሰነት ቦበይን ይጅራ ራያን እትሳ ፖሊሲና ነው ሰና አከስመስ ሚሊሻና ነው ከነን ገንደ ገንደት ጉርማ ወንጀቹዳ ከነኑ እንድንጅሩ ከነኔ ሙርቲ ሰራቴ አለነ ሞተረ ተጀቻ ከራወተን keessumaa fakkeenyaaf magaalaa Harqalloo keessatti kan namoota 4 irratti ajjeechaa raawwate raayyaa ittisaati. Akkasuma magaalaa Harqalloo keessatti barataan kutaa 1ffaa tokko ajjeefameera. Kabiraan dhoqdhoqqee yookaan mootor biskileetii oofaa akka ture namni waggaa 24 ajjeefameera. Amajjii bara 2019 keessa immoo Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa magaalaa Fincaa'aa jedhamtutti namoonni 13 akkanumatti loltoota raayyaa ittisaan itti dhukaasamee ajjeesaman. Namoonni kun mootummaadhaan yookaan kanneen mootummaadhaan ajajamaniin ajjeesamuu isaanii agarsiisa ragaan keenyaa jedhan obbo Fisaa Taglee. Lakkoofsa namoota Gujiitti ajjeesamaniis innaa ibsan akkana jedhan qorataan Amnesty International kun.
ጉጂ ዞን እንግዲህ ሁለት ናቸው ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ የሚባሉ አሉ። በኛ ጥናት ውስጥ የተካተቱት 39 የተረጋገጡ 39 ሰዎች እንደሞቱ ነው። ከነዚህ 39
ጉጂን ጎድና ለማ ጉጂ ሊጣ ጉጂ ባ ከነን ጀረመንቱ ጅራ ቆራና ከኝ ከሰት ነሞና ጀሰሙን ሳኒ ምርከኔ ሰሚ ነሞቱ ሶዶሚ ሰገል ከነን ከሳ ኩደጃ ጉጂ ሊጣ ከሱማ ናኖ ዱግደ ቦራ ጀረሙ ትራወተኔ ዲግደም ይሰዲሞ ጉጂባ ከሰተ ጀሰመን አጀቻለን ኩን የሮ አደዳ ትራወተመን ወልማገለት ነሞቱ ሶዶሚ ሰገል ጀቹዳ ጀረን ሐለ አጀቻለን ኩን ትራወተመን ጀረንስ አከነትብሰን ኡቦፍሳ ተክሌ
ብዙዎቹ እንግዲህ ለምሳሌ አራቱ ሰዎች ምስራቅ ጉጂ ውስጥ የተገደሉትን ስናይ ከእስር ቤት ወጥተው ነው የተገደሉት። በህግ ከለላ ስር ያሉ ሰዎች ናቸው። ተጠርጥረው ታስረው ነበረ።
ባየ ሳኒ ፈከኛፍ ነሞታ ፉር ጉጂ ባከ ሰተጀ ሰመነና ላሉ መነህዳ ከሳ ባፈመኒ ትገንሳነ ጀ ሰመን ነሞታ ጋዲሰ ሴራጀለ ጅረን ቱራን ሸከመኒ ሂደመን ነሞን ኩን ፍሮታ ነሞታ ደተንሌው ቱታኒ ቀበመኒ ሴራት ቄ ሰመኒ ሙርቲ ሴራ አከርገተን ታሲሱ መሌ አጀሱን ስርሚቲ ገሩ ካንጎደ መከነሚቲ ከብራን ፈከኛፍ አርቲ ሙጫን ጀደሙ መጋላ ገንደት ቆቶኮ ከሰት ከነጀ ሰመ ወልገይድ አፍ በየቲ ናኖ ሰነት ሮል ገይዋማሙ ነሞተራ ቢልብላር ካኒፉናናማ ራያን ትሳይ ጭቲን አከምባኔ ተውፍ መላ ነሞተ ወልገይ ፈንራ ቢልብላር ካፉናና የሮ ባየለ ብልብል ሳኒ እንደ ቢፈሙፍ የሮ ሰነት ብልብል ፉናነሜ ኡቱ ወልገይንገ ጌሰማጅሩ ብልብልዋማ ብልብልዋማ ከነኙት እናጀረሙ ካንኮት ጀራ አችመት ከይጀረኒ ፉለካችና ንፈዱ ጀረኒ ኡመተ ድረት ትትዱካሰን ያጀሰን አከሱ መፍንጫ ከይሰት ነሞና ጀሰመኒስ ድረረት ጉያ ሳፋ ጀፈመን አከሱመስ ነሞን ቆናፍ ደመን አከነተ ጀፈመን ጉጂ ባከይሰት ነሞን ኩን ነሞተ እንኖ እንቀም ነሞተ ራያ ተሳሰናፍ ያዶ ነገኛ ኑም ነዳጀረን ቁራታን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ፍሳ ተክለ ኢማማን ንምርገና ሞማ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኦርዶፉ ነሞን አተንሌ ዮቀበመን ተካጋ አዲስ ሰራ ጀለገላን ሴራን ጋፈተመኒ ሙርቲ ሴራ አርገቹ ቀበን ከጅሩ ተውለዱበተን ዋይ ነሞተ ደመኒስ እናዱበተን
ቪዮ ፋኖሮሞ ናይል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ይራጨቃሶ ጅርተን ቫይረስ ኮሮና አፍሪካ ከይሳናም ኩምኩርኛ ዱረ ተርገን አገ ጉዳን አፍሪካ ግባ ከይስ ኡጋንዳን ሀገ ማትሪብ ኸናን ነመኑ ራሉቡላ ቢንጅሩ ጀተቲ ሴር ነሞል ኸሲያው ረውፍ ባት ኸናም ላፍሱ ጅርት ሚኒስተሮቲ ፈያ ቢዮ ተናለኒ ዋንዲብ ኸና አማልዲብ ኸናቲ ፊ ፈሊጃ ባንጅሩ ዱረት ቆፓው ጀነቲ ማርያማን ኦዱታናኒ ታፓውሊት አፍሪካ ክባ ጆሃንስበርግን ወርገ ቱጅበንትም
ቫይረስን ኮሮና አከ ኦጌሱን ኤጉም ሰፋያ ጀዳን ዳንጋቲ ኢማንቀቡ ዮካን አዳናማ ዮካን አፋናማቲ ኢማንቀቡ ቢየለፋ ማራረት ፉልፈቴ ገሩ ኤርገ ቫይረስን ኩንጂ አሳዲ ድር አፍሪካ ከስት ሙላተ ቀበ ቢዮታ አዳዳ ከዘት ሃላ አዳዳ ሙላታ ጅራ አድቲ ኔሮ ዲዮ አስ ነሞኒ ኩመ ዲበቶ ኮታን ቫይረስ ቻን ቀበሙ ገባስቴ ሃታ ኡመሌ አካታን ኢትፈጫ ጅሩ አዳዳ አፍሪካን ክባ ለሚወን ሸኩመ ዲግደሚሽን ኦልታን ቫይረስ ካናን ቀበሙ ዮ ገባስቱ ቢዮኒ ኦዶሮታ ተጠቆ ካናከሞሪ ሸስሞ ባቲ ተኮ ኦሊፍ ቫይረስች ቢየቲ ከሰት አከምሙልአን ነገባሰን ገማብራን ቢዮኒ ድራን ዌራራ ካናን ሚዳማን ካናከሩዋንዳፍ ኡጋንዳ ቫይረስች ነሞተ ኢባላካዋማን ካንቀበፍ ነምዱ የገሩ አከንጅራን ገባሰኒሩ አፍሪካት ዳይሬክተር ጃርሚያ ፈያ አዱኛ ከታን ዶክተር ማትሺት ሶሞየቲ አከጀአኒቲ ጃርሚያን ሳኒ ቫይረስ ከነት ዱሉ ገርጋሩ ጀጅ ሁጀቶ ተኤጉም ሰፈያ kumakudani olive lenji kenejra
most countries still have fewer than 1000 reported cases this means that as government
beyond ray duranga matnamoni kumatokko hingune virus ikanan qabamu gaba saniru sanajechun akuma motumman uguraso chief tarkanfi hawasuma kabrola fisa ademen fayumma ummata eguf magalale gurguddo bakka hawasichi ofra ittisuf dandeti qabu qofa otuntan bakka marat tarkanfi cimafudachun barbaachi sada ጫሳ ኤጉም ሰፈያ ጭምሱ ፈከሱመስ ተጃጅለ በርባጭሱ ኡመተ ብራንጋው ፍጀቹ ኢትፉፍና ጀራን ሞርሼስ ከሳ ሚኒስቴር ኤጉም ሰፈያ ቢየቲ ዶክተር ካሌሽ ኩማር ሲንግ አከጀደንቲ ቢየቲን ዲቤ ካናቲ ዱሉፍ ከኒሴን ረትፉል ለፈት ቆጴዳ ካናኒስ ቫይረስች አከም ፈጫኔ ጎጆት ትትምልኮፍኔ ራጀራን
Mauritius registered the first cases of COVID-19.
Mauritius nama COVID-19 qabame qabame kadura baati bitote sake sagabaste to annof qoppe godamu qabu erga wala ke sabati amaji qamne lafakeenye jirra umichi ministera Mauritius koreero erot imma kana qoratu ofisani fogganu kunimmo motumman guya guya thala werara kana akkubatuf tarkam fi fudatamu qabu hojirra olchuf gargara jedan facayni virusi kana hammata ademus አፍሪካን ክባ ኤኛ መነንሰ ገዳና ሞተሙርታን በካርከማኒት ኦፌገኖን ዴቢሰኔ አከባናማን ኤኤምቲቲ ሚኒስቴር ኤጉም ሰፋያ ዶክተር ዙዌሊ ንኪዜ አከጀዳኒት ኩን ቃማቶፍታ ዋልታሌን አማናሞታ አን ከነነ ከወልዳ ክርስቲያና ለምቢወና አፍሪካ ክባ ገረፉ ልድራት አተሚን ቫይረስ ከነወሊን ጅራቹ አከደንዳ አምበርሲሱቲ ጀራን
It has become clear that we are likely to have this pandemic for more than a year maybe even to 2 years
wera rkun wogato ko olif akkanni nu giddu turu ifata usahu bachajira tarimmo wogalam kanaf hala jiru lafisufi ademsa kananis hawasike nyamartinu jijjira hala hawasumaf amalarat akkanni fulefatu jajjabesun nu ifbarbaachi sada jedan biyettin afrika gama baha ugandan hangayona namadu ekanin gabasnef namoni dibasadin gunne virusichan qabamun ibsamera ministere egum safaya dr jane akenga kajadaniti chaasan egum safaya duru werara lubbu galafatu kabrodan muddame jira
uganda has had opportunity to have several outbreaks
Ugandan werara heddu argite jirti barakumala maqabe hammarat yotiqqate yeroja werara ebolaf werara kabro heddu dan amdetti kun modandetti kenya akacimsuf qarranu kenne akkasuma simmoch asajiru werarri akkuma kaen debi kennuf akadanda anet unde suf nugargarera jedan angawajar me fayya dunya kantan moyettin facayni virusi kana addunya kabrorra kan afrika ke sa tiqqoda jedani uga arditin martinu hubachu qabugaru virusichi akkein bannef bodattin jedu nutis callisun qabnu jedan
bar koronaan addunyaa miila fanqisqanatti namu waan beekuuf waan qabu wal qarqaara. Jibriil Mohaammed ambootti garaajii makiina keessa hojjete. Achumaan dhibi koronaa kanallee fal barbaadaa jedhee waan namni dhibii vaayirasii koronaa kun tammaati qilleensaan baafachuu danda'u jedhe hojjete. Hospitaalii amboolleen yoo fal dhibi dhabne waan inni hojjetu kanaan hin fayyadamnaa jedha. Nakkoro malkaan nu erge.
Dargaggoo Jibriil Mohaammed jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti. Hojiin isaa meeshaalee konkolaataa jijjiiruu yookaan toornoo jedhamee kan waamu ta'uu dubbata. Barnootni inni barate ammoo makaanikummaa fi ogummaa elektiriikii wajjin kan wal qabate ta'uu dubbata. Hiriyoota isaa kanneen biroo lamaa wajjin ta'uudhaan yeroo weerara vaayirasii koronaa kanatti dhibamtoota koronaa meeshaalee gargaaran hojjedheeraa jedha. Meeshaan inni tokko meeshaa afuura baafachuudhaaf deeffachuudhaaf gargaaru elektirikaalii assiistad aambuubaak kan jedhamu yommuu ta'u meeshaan inni kan biraan immoo meeshaa oksijinii oomishuudhaaf dandeessisu oksijin konsentireeter jedhamu ta'uu dubbata. Faayidaa meeshaalee kanneenis akkasitti ibsa. Faayidaan meeshaa kanaa dhibamtoota koronaa afuura baafachuuf deeffachuun isaan rakkisu gargaaruu fi namootni kun osoo kutaa yaaliin ulfaataatti adeemsifamu intensiiv keer yuunit jedhamu osoo hin seeniin akka ittiin qilleensa fudhataniif baafatan isaan gargaara. Faayidaan meeshaa oksijinii oomishu ammoo dadhabbii oksijinii siliindaratti guutanii bakka biraatii fiduu hambisa. Dhukkubsataa koronaa bira kaa'amee oksijinii oomishee dhibamaa kanaaf kennaa jechuudha. Dargaggoo Taaffasaa Uumaa dargaggoo Jibriil faana ta'uudhaan meeshaalee kanneen hojjechuu dubbata. Sababa itti meeshaalee kanneen hojjetaniif ibsee jira. Meeshaalee kanneen hojjechuuf wantoota dhimmatti ba'anis akkasitti ibsa Taaffasan.
Rakkoo biyyi keenya keessa jirtu kana ilaaluudha. Nuti iska ka'umsa sammuu keenyaati meeshaa kana hojjenneerra. Meeshaan hojjannee kun immoo fudhatama gaarii akka qabu immoo abdii qaba. Meeshaalee kanarraa immoo akkuma beektu kana namni dhibamu tokko meeshaa nuti hojjannee kanaan yoo fayye nuti nuuf immoo boqonnaa baay'ee gammachuu baay'ee kan nutti dhaga'amudha.
Maal fayyadamtan akkamiin hojjechuu dandeessan?
Kan hojjechuudhaaf meeshaalee baay'een dhiyoonis badaan jiranii amboo baagii kanaa fi meeshaa sibiila naannoo kanarraa asumatti workshoppii keenya karaa namaanis kan arganne jira. Meeshaalee sanaan fayyadamuudhaan kan oomishneerra jechuudha. Meeshaa oksijinii oomishu kanammoo kompireesaraa fi meeshaalee adda addaa keessa jiran kanadha. Isaanis immoo karuma faaris jedhaman isaanii wal gargaarree karaa isaaniinis gargaarsa nu godhanii isaan wal bukkee taanee mari'annee kan hojjanne kanadha. Xiyyaanni dhufe baay'ee nutis hojjannee erga fixnee booddee isaanitti agarsiisnee turre. Erga itti agarsiisnee dhufanii baay'ee nutti gammadaniiru. Bakka hojii isaa immoo ogeessa nu erganii hojii isaa akkam kan inni baasu jechuudha. Qilleensi inni baasu as keessaa akkam qulqullina qilleensaa irratti hundaa'e nama isinii erginaa jedhaniiru. Laalanii isaanis deemanii baay'ee itti gammadaniiru. Asumaanis isaan galateeffachuu barbaannaa jechuudha.
Injinar Qaalkii Daangazzaany itti gaafatamtuu kutaa baayoomeedikaalii hospitaala riifaraalii yuunivarsiitii Ambooti. Meeshaaleen dargaggoota kanneen hojjetaman dhibamtoota koronaaf faayidaa kennuurra darbee faayidaa kan biraas qabu jedhu.
Faayidaan isaa maalidha? Yeroo amma koronaan kun nama qabatu afur namaa kukkuta baay'eesaa jechuudha. Mekaanikaal ventileetariin biyya keenya jiru immoo gara dhibba afurii wayii inni ICU keessatti gargaara. Garuu meeshaan inni mucaan kun hojjate kun baay'eensaa yeroo namoonni sun gara ICU hin ga'in afur isaanii kukkutamaa yeroo rakkatan jechuudha. Fiizishaaniin tokko harka isaatti hambubaajii sana fayyadamuu manna elektirikaalii waan hambubaajii sana afuufuudhaan jechuudha. Qilleensuma akkasumas irra jiru sana peeshantii sanaaf dabartoodha jechuudha wanti ga'eensa kanadha. Inni tokko immoo meeshaa oksijiin oomishudha. Oksijiinii amma fakkeenyaaf nuti coorraarraa guddisnee finfinneerra jechuudha. Garuu mucaan kun hojjate atmoosfarii irraa qilleensa ni fudhata. Qilleensi sana keessaa immoo oksijiinii qulqulluu isaa immoo baasee peeshantiidhaaf dabarsa jechuudha. Haala salphaatiin
dargaggootni kunneen hojii isaanii kana ministeera innoveeshinii fi teeknoolojii Itoophiyaatti galmeessuudhaaf qophii irra jiraachuu dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Bunda resani ko pesin tanom. Naga khais nu bula jenne nage ansora ala khait. Saganta fana maratitan.
Kotume sin ega, ababu dan si verga, barendu ya shenga mi ofto.